bikweke wala kusaba tobibala mukama kubanga binjo kusaba bosaba okwesasulira omutango ekyo kinene jendi kuba musayi gwa Yesu buka kwegunaza emyoyo kwegutukuza yesadaka yesinga era kwegumalawo okusobya kwange ne kunaza obutaleka lufuniro naza ntukuza musayi gwa Yesu nange njagala mbere mu aba balibeera mu kibuga kulunaku olw'okuzikira
Mukama njagala mbere mu aba balisoka mu kibuga kuluna